Nino Koe, Nino Koe, Bwana, Nino Koe, Bwana, Nino Koe, Nino Koe, Nino Koe, Bwana. Hey Bwana, kilio changu kikufikie wako, salamu zangu za sifa, hey Bwana, kikufikie wako, nifamishe sawa sawa, oh, na neno la ya call.